Kesha on the beat. Kesha.
Sezangaga, inkingi ukuthi azaza amadimoni ngiyawakhanda. Umuntu nomuntu ufeze iphupho lakhe, nami ngifuna ukufeze lami. Noma singaba yisigungu yeqineni ngizoba yi-one. Bazobe bangekha ngithi awulabangani. Awumase sekunyukela, mase sekunyukela uyazi mani. Ngisazobambelela, ngisazobambelela, ngisazothandazela ukuphumelela noma nendeli namevu. Mina umntani ngizomemeza, ngiyazi icebo uzolenza. Ngisazobambelela, ngisazobambelela, ngisazothandazela ukuphumelela noma nendeli namevu. Umdlali ngizomemeza, ngiyazi icebo uzolenza. Ngisazobambelela, ngisazobambelela, ngisazothandazela ukuphumelela noma nendeli namevu. Yena umdlali ngizomemeza, ngiyazi icebo uzolenza.
Everyday, he was traveling in no man, Abanzi Magota, so talent for the pele, but he's a boy at the buying up on the pele. Little one come up in Zulu, go walking on the moon, Holland, the moon, so he's a good and guy is it. Ninga Taliga, Jena, my son, do my tailor man, who begging the neck at the ziggling, and how we put them on.
Empilweni yami ngifuna ukujabulisa abantu ngalo mculo wami, ngifuna ukuthoba inhliziyo ngale ngoma yami. Sulaleni ngakhali man, awukasilami. Ngifuna ukuthi nazi ukuthi lesikhathi esami. Awu if ngiphakama, ngizophakama nani. Awunizigidigidi nina nizemva kwami. Awungena ma-trust ngisho leli kasi yami. Awungena na-fast ngisho vele gazi. Awuseyiyablesa ngale flow yami. Thelana manzi phuzani, zintsha zami, zintsha zami. Awusasekasi lami. Noma ngizima nisuke njani, noma kumnandi. Ngema trust ngisho yonke ngisho nasezansi. Zinja zami, zinja zami, sasekasi lami. Noma ngizima nisuke njani, noma kumnandi.
I'm gonna make it.